kushushwa maana uko bie bomba. Na nimeshitushwa na utamu pele mende blona. Mapenzi kikubwa unayo ni mwagia nira sana mama mama. Na leo nikifa nibaki jirudia. Ni take over your mind. Unani press nani para no stress kukufisha shenda so kiss. Tuombe Mungu wa bless baby on my princess niko she's man your face na tuombe kwa Mungu nizikwe na wewe daima. I'm gonna go na enjoy penzi lako niko hoy. I'm gonna go na enjoy penzi lako. I'm a fan of go. Yeah. Mzima kama chatu, nimeze baby. Nichange ka pesa yo patu, nimeki. Oh, signora, nitakuwa. Usijali vile vimasikatu, we uko na mimi. Oh, unani impress, hey. Unani parado stress, no stress. Tukufesha shalaso kes, hey, yeah. Tuombe Mungu wa bless, blessing. Baby you my princess, yeah. I put your smile on your face. Na tuombe kwa Mungu nizikwe na wewe daima. Umukwano kwa na enjoy penzi lako niko hoy. Mwano po na enjoy penzi lako niko hoy. Mwano po
Takupenda takulinda mimi nawe, oh my baby, mimi nawe, 'cause I got you. Takupenda.